Stereo Calango, Stereo Calango, di più di dice. Stereo, stereo, stereo Calango, Calango, di più di dice.
Yanda Joyner Tony Minta Sapo Joy, Stereo Calango, Habaruji e Fulfulde. Koro nyalle jam habaruji men sembe mon ndara fila diwtagol himbe e dildugol e mabbe sey ciede hokke ko be ngartire dum won wala to en dal region mo difa on nanan ko maire jotno to nan gingimi halta do majju nonni fa handen du on habaruji ndar du kondani e do lawol ko ndarto hono goda har fila ko ndarto julde laye jabbide en dan kawono noddangal yaade himbe gam batte hono jogade fa woda ledde ne tay bonnak yewtal men pindal studio kalango hande na haldo fila ko ndarto rafindena ko non de region mo difa on nanan debbo goto latido waranama himbe mudum dildanam ciuka mudum non no wurdi yewtal makko e mama ada sumana amadu jangata habaruji dide fulfulde ko re jam woni e modon yorno birnomi onni no tawani se en jeewi e leyi wadi wakkati joni ko fawar joni himbe no diwte dum wonono ade en ko mun dilide no suudewe de region mo difa dun du kono himbe no latibe se be dildama kinawi himbe mabbe gadda ciede kalisi fa hewa ko be jofite be garta hunno ko laddu kono lati sadar ma sane dum waddi ko hande ne enda min jewtidi fa wara jontu kono han lati nodo hono mer mo gingimi mbietedo Musa Arimi o wi dum fundartina fil talakka ko heppere kanyu era filamorade gonga nani ko halni fa wara jontu kono han bandimi Habibu Garba.
Fi bondo non yago e lady din hunen non ko andaka der lady mendi fi non ko tefol jawdi nana farto wi e rewbe diwtama farto nana wi asurbabe gon diwtama sayde kede hokkama hunde ewama rafi maragal lobbono hetal kakudo fi o ko nanta wobbe no bi'a himbe boko haram non hana gonga non bandigi nino boko haram kay do dina kan habata na wattana gomnati o sulare bonna kulle mu dey memata bibbe lady
Fedde Boko Haram latibe no gonno habono do filako ndato jihad diina nenne ne kayni be puditi wadde war waru mabbe sabu to ndan der leydi Nigeria alkamisa jabbido be bari kotte himbe chapanna e jetato dundu konda wonno ko hippiterne be ngadi do hoggo sogey tawade faande sobbere leydi e ndan battawade kere leydi Niger AFP Fedde leydi France hokkor kibaruji kam wurtini dum do lawol gotongol neddo goto jiyaado wurtedo Zari o haali o wiibe kocci hono fawar joni so geji ko watto chapantate go o maybe nene tewmudun en ele nokure to hepiternde wadi chagal mudun du hono fa alangal ye waroybe kocci kasendan ko watto hono so geji maydi sappo e jeddi dun du konda fu wadana e do fila ko ndarto hono fawar jontu konda ni gartol himbe ben e natugol fa jeewa ele zari ton noy dum wadiri nonu dum wadira dum wonno golle Boko Haram fuddi ton enda habaruji dini e fulfulne tawadu konda e do ko darto hono filla nyaw cholera hulde dun tanda Agadez nata itafon kano woni wi amana wonder leydi Algerie himbe leydi men Niger hewbe do konda e himbe leede godde e ri woy topten Algerie no tokkiran non war Agadez gam batte wittoro yar leede mo na jotna ya wuroji mudun en dun sabi ko faane sarusi horebe sarusi kawjiido filla nyawti go e cialal bibbe adama be tonda region Agadez be koji labi ko to tabe nyaw cholera ngu jiwa tonda tawete Algerie nat leydi men Niger dun sabi jebe jodo do kelo ton gam batte jiaro ton en dan jiwa ton fu sana be larodo me jewa tafon nani ko fawar jontu konda ni hono biyetedo Mamoudou Malla Adam latido horeje sarus kawjiri cellal to enda Agadez halani Musa Mam
de temps en temps
wakati warde wakati no wodi wartirabe gon be min gaddante do asmak do kero leydi Niger e leydi Algerie de ni be gaddibe du sey min dari cellal balli mabbe to min gi mo sella sey min nyawta joom de ni min baway du sey min jara joom der loktoroji arlit gan nyawtu min jami du loktorobe tawabe do kero gol durwo ko watta tawrabe doggina no tuta fu to jawtu andanaka de ni Allah wadi be kebi iri nyawbe be du be andina loktoroji arlit e Agadez dan dum andano wadi
administration ki skif vendras
nani wanteri croisade de kawon fedde non jingono bibbe leen to enda Agadez kambe du kondani be gadi hono battu mabbe altiner jabbinde enda ton enda Agadez dun du battu non dan gam batti hokkude habaruji e kullantareje jeewe e do filla ko darto finuji ko lati sadorma to enda der region Agadez na tawa lawol yowol to enda tawa fanta Agadez ya arlit hono no tawrani enda be kali hala mudum nani Ahmed Wagaya latir kam woni horeje croisade Agadez ko halani anise Karim bandimi
Sador maji di lady agres tawda no duudi misali lawol yaha warta gol woda diyam no taje labi gon wakkati warde wakkati sayto himbe jini ko jawta himbe kadama yaade jaado imuraren company baso jawdi uranium odu golle mum accama wakkati fu miden kalana gomnati sador maji di himbe agres tawda ko minen pelle jinganoje himbe leydi e himbe leydi agres fu kedi woni gomnati mojjina labi di fu sukabe be gala gollal du kebane ko gada aadi mo ardido leydi on wadi du humni gam o wi'i ko hitane du ujina didi e sappo e jene wada gomnati heban ko wadi gam ututude sador maji di himbe tawda di
2019 nani wontir ko to himbe joyo mon ko mayi e le ngulu gada to endan der nokuto wete e fawarjo ni porto novo to endan doso nene ne kaydu konna ngulu ngudu ko wadi ta amadu konna ni hono faabo tobbe du konna no batti kana woni haday dum wadiri no enda himbe mayi ciagal mun wono ko min jemi jewte e colonel sidi mohammed laati do kany o yo commandant maw non kawjido filla ko darto hono himbe faabo tobbe don soge ni foji yite ni enda nan ko haalini jalla marema kenda do fi o
a 8h18
yanda jetati e mintaji sappo e jetati sarusi kawjido nyifol hite e waddande himbe tawabe der bonandaji balla hebi habaru gulugom der baade go mintaji jetati futawi be jottake to der gulugu himbe jomaayi debbo gom hisukabe mun nayo jom baade on kamdu wuli sanne fa o yarama loktororo do so mauni dum watti polisi be tay ko daro ko lati dalila gulugu gam bonnerde mauni sanne de yawi do
a peu près 8 minutes
noni e wakati hono julde laye watino hono horobe sa rusika wujir filo ko darto hono laddeje jaye be ngadi noddagal yade bibbe wuro gam batte be kakkila e do filo ko darto hono gol duggol ledde jordi do filla hono judugol tewuji din endam nene ne kadu hono yornobe koldirbe bi hunde endam notama sanne docteur kawjir filo laddeje jaye mo nyeme o haali o wi himbe hono gollidi sanne e faana julbe bastede na ko watto tonuji hembre e didi nani hala mako ko yewtani bandimi gungu muhammad antani
l'appel que nous avons lancé à la ville
dane wattane himbe jamma julde laye de himbe nanide julbe de himbe golliride sanne wadan tonuji hemre didi e ko deki ko himbe ciodi tawi denno company o burta tonuji sappo e jetati ko sonnata der lewru himbe ciodi julbe de sanne denide gaddonoma ko duudi den dum burano ni joni ni min gatta himbe burtorde nyamai dan tay kade dara de nawtorade ledde de butiri na butire gam min gii ko jowa dubije dudde e ciodaka do der hubere nyamai
le charbon minéral
non wonteri fa hande du har fila ko darto hono kuran kandu konda ni hono tajol mudum wadi sanne sanne dum du konda hono ko lati sadarma yaade himbe gollobe gollal hara fila ko darto ko feewi dum endan dum woni hono sottobe kulle pewde e kulle kecce nde siide e le nokkuje ko ite firgoji dum nenne ne kay du konda kambe lumo be endan be kollidu konda metro ko dum wadnabe subako ko min jeeto mabbe nenne ko be kali
quand ya coupir to le matin
deni coupir wadama subana afini atawan dudal kulle gonde der firgo ma fuboni no tirsi boppadi ganta heppu ciodobe ma gaddobe gon garobe no dara subana andafu de boni be kodja de koddi be kay kinaka gam be garta company hite kuran nigelak holli ko hana gacce munno delli toy neddo yarata bojjimo
moi c'est les dégâts que je vois
min kay dégé ciotami mi wattatana der firgo ganta dum bon deni coupir wadi no bona de boni nido mi rufan danno gandani ciodo e hema jari dan be bawo wadugo rafi jam delli hana ando sawrata be liddi der kupir o sedani ko jammi ko mi wawta sonni wakati jigon idum monni nokam de baade worre mi yaray bojji antoni jelek
nani wantir fawar jondu konda ni hada fila ko darto en dan leydi malidu konda hon latno do horje gouvernement biyetedo soumaylou boubeis mega kany won ko hokkita ka sen laataade horje gouvernement on endan dun du konda wadi ton endan ni bamako tiagal horejo leydi ibrahim boubacar keita nenne hokkimo holare halidu wi kanko hokki lawol gol yorno afp haliri fede leydi france hokko be habaruji ko min kebi nenne ne ka dun du konda ni kenya wonno ko kanko soumaylou boube mega o hokkuno derol jippagol gomnati mo ardi o tiagal mo horejo leydi kimo holare sife kemo yettimo du konda nene ne kay duno tawadu fa hande o mo yettadu o wi fa an keddi himbe latibe nangambe hono laamu ngu enda fu fe ko tawada du fa wada joni himbe be galado laamu mo tefno mi tede somela sise no dari dar alifu wi de ke yardaki e do cibaaki ngadaaki nani fedde hono ndarore fille ko ndarto faddobe bodde jande ko wete pétanque to ande agadez kambe non ko yeyi hebbo ndene ne ka jamaaku ko indiraadu kono coupe horje leydi niger dum du konda ni hono ko wada noga e genere chapantate lewru out dubinade sappo e jetti to andan tawa ko watta pelle chapantate e jeka e gon ko jeppo toy e dum dom no waddi ko fa hande min kaldi e horje ligue on dum woni horje fedde agadez faddobe jamde bodde jamde mitir adrahamane mawli nani ko haalani bandi min Moussa Mama et Dofi O.
Ce tournoi a vu compétir 35 équipes, dont 3 par région. Fijo
patol tamé jandidi pelle chapande tete et joy wuro fu himbe tato waddi ko di bendo hano o region jabbiti do hoppe ben himbe mabbe no der fijo patol tamé jandidi lamdo muyi hokkimin jarol gal koppumo horejo leydi min kebiti do tewtewru gadanaado hano himbe kebay ben don do hano fedde ami kan hebi jarol gal de lawol goldon ni ara ko ciewata tewteru di fu ko gada hano pelle amin didde min jaari ko watta hano pellen tati di kebi hano jaalol gal nonni dun do weli himbe region mo agades
la region d'agades accorde la pétanque
studio kalangu
der galnyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jena e joy tobere go fm
birni ngawre
do radio marhaba
lamba chapande jena e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e jena fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
yarna pillina mi oni ele ko ke baruji mo holli on wiide ke hande yewtere men dartina fila rafinde na ko nder region mo difa dum wadi ko fa hande bandemi mama ada ya herinton jahangal o fottoydu ko nani e debbo got latido mayrado goriyo dum won goriko kanyum won ko wara ele fila ko darto hono Boko Haram ko wadde harton endam nonni faande cuka makko tatdu ko nani dilli dama den non woni ko kanko o wita kana yagana o hebi o joodo wadi o joodi hono fa wara jondu ko nani nokkure du worde tawanto en kabelewa region mo difa nokkuto no wada gurda makko wakadmo kalten o nani ko filla ni dum e do filla ko yi e ko onani e ko famani
daga fari da mutan da
fu ko min biro mi tokkirana farwenu chad mi jippori kan mo Idrissa Debi mi he jombade anno kan ko do o tokkiri fartudu min do mi tokkiri far guguwa gatta lana diyan min jippori harton den ko loreji hoji min gaddi min to compagnie sogeji to be balla min kai be balli rimin e kulle kewde ano daage gineji gollirdi e borgoji mi tampi kai sanne fadde mi hetta habaru ko reji am mi do der sunu on don denko der taika higadaadi kemmi habaru mabbe ngada mun non garmi leydi Niger yahu warta o fu ko gammi min he tukaloy an gadi didum denko do lawol mi fotti tukaloy dido gon ko heppi saaro e mu'e yurmene accanya mi ko isukalo ko mi fantir gada gaddumi be ngadan do Niger garki amin Niger wodani mi gammi jabbitama duude diddidi yettore an yago e mabbe do balla kamin goni minen gadane te chomu be beida gada balla kado ko be gon ibe gadana min plan wiino hojan rewbe dido non do wadi ko hoji rewbe dido o ekkitibe golle jungu ko lebbi jeego e bido e ko janno himbe dido won kade sadama gondo no suuli kam ni woni demmu hedda anda debbo rondo baade de jon der komin kocci ko ami gan jomin perowi wuroji ami min gari min jodake no kure gon bayle wadi moy fu non no tefano ko ron dirto ko rejum gorko tefa debbo tefa moy fu no tefanno hebani ko wurni suka dum do hala gonkano haledo wi e Boko Haram no der amin to minen kayni harto amin bangere amin de kay Boko Haram wala gandeni min gi'i beero min kolaaki min andina horebe amin de min andini be ko dan jomon e jarto mabbe daga atankaaki
san shi babu mu yedda da shi ba azu aka ma sha mi shi binkiti
e do do ko abrim e fulfultili assalamu alaikum mbalata jamwali
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi tatawa don der duniyar do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum